mora mikorere inyigo Pepe bread and butter Ruge na butter Najya mbuza gutsapa nk'aba rapper Ibyacu biza amadi iminsi bikura buri munsi Tuzaguma hiti uwo duteka iminsi Uwo sinzi azaba yabitewe n'ubusinzi Acaho nk'abafungira n'abinjiye badakomaze nk'abakingirana Ah, ishuri zirasimbura nagusa ubona toye ibyanjye sinyihinduranya Acaho nk'abafungira n'abinjiye badakomanze ndabakingirana Ishuri zirasimbura nagusa ubona toye ibyanjye sinyihinduranya No, no Uburyo ukatira abandi ni wowe nari narabuze pe Sje kuki nakumenye mbere Nanjye nzaharanira kuteta kuko kunuseka mba mbona biceka Nuko kenshi nanabiceceka nkubwije ukuri sinjya nagoheka Acaho nk'abafungira n'abinjiye badakomanze nk'abakingirana Ishuri zirasimbura nagusa ubona toye ibyanjye sinyihinduranya Acaho nk'abafungira n'abinjiye badakomanze ndabakingirana Ishuri zirasimbura nagusa ubona toye ibyanjye sinyihinduranya No, no
Change it or not.